were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
ndị ndozi ọdịnala na-eke n'ụnụ onye si na ọ bụghị ọ bụrụ ya ome gịnị mkpọmkpọ ka anyị na akpọm igbo aka mma riri afọkwa ete anyị maọbụ ndị ndozi ọdịnala n'igbo anyị anaghị ekwu ya ọ bụrụ ịtụ ọnụ ọ bụ ihe nna nna anyị ha mere ka anyị na-eme onye ọrụ họrọ ya chọrọ ebe ọ ga-eje. Ndozi ọdịnala ụfọ moral standard nke nna nna anyị ha biri the osu sistem ọ ihe bụ ndozi ọdịnala nwanne ime arụ ana igbo achụọ gị ọsọ maka na ana igbo standard for soul ala means soul soul mmụọ because ala bụ the effect of the course and for you to know ihe ana bụ ị ga-amarịrị the source of the course. If you know the source then you know the outcome. Ịmara the source, how can you know the outcome? Ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ ha na-eso n'okpuru bed ị na-eme ihe ka ị na-eso n'okpuru bed nwanne why are you want to n'okpuru bed nwanne ihe ọma na anya gbara akwụkwọ ihe ọma dị mma ọnwụ ndị a na-eme ihe ọjọọ na-ebugharị flag a na-agbagharị ee n'otu osu kedu ihe bụ osu o nwere ihe gbasara osu na onye achụpụrụ n'obodo mba ọnwụ sistem ka a na-ekwu maka ya ize sistem the same thing you need to do about judicial system of government. Okay, if ọ bụrụ na ana igbo is the soul and the soul achọghị ihe ọjọọ not the pure na nwanne chekienye na the soul is pure naturally the soul can never accept impure something na ndị ba ya ghọta dị ha na akọ sef naturally the soul does not accept ihe na-adịghị pure that is why ana igbo ji wee dịrị mma before because we rejected evil that is why you hear osu ala osu agwụ unu a na-ajụkwa onwe unu ajụjụ why osu nweke osu dis osu dat osu dat why because osu represent saint. Isi anụ ụlọ ọwụtu esi echi mmadụ eze a na-echi mmadụ ọgadagidi ọnwa na-etiri ọra is the same thing a na-echi mmadụ osu agwụ osu ala osu ji apart from no system because is a moral standard bụ gịnị onye na-aka ya dị ọcha onye aka ya dị ọcha anaghị eme ihe ọjọọ onye that is why ịnụ ama osu ama osu bụ na somebody who repel good because osu represent good then onye na-eme against good ka a na-akpọ amaosu amaosu bụ somebody who repel good so ihu na onye ahụ evil automatically once you repel good you become evil so onwere onye a na-akpọ amaosu somewhere these are institution nwere onye bụ osuso nwụ ya, ihe awụ taịtụl is like St. John, St. Peter. So once you hear osu abụ, you are talking about St. Abụ. So a system at the same time not a system, yes, but we give it as title. Ndị meritiri, if you merit it, we give you. If you are morally standard in our society, anyị enye gị the honor of osu. Ị ma ihe ha mere? For them to destroy your land, they must attack the main system, because the system is about moral. So if they attack your moral system, can you hear me today? What is happening? Because somewhere went na Igbo have modern slave. Because why? Iji ọjị n'aka, the ọjị with the cardboard number 6. Then ngịnwa na onwe gị ji ọjị n'aka. Who break the ọjị? Ngịnwa break the ọjị. Ịkụwa the ọjị isi na ịta ọdịa, ịtata ife, ịtata ndụ. Ngwa na ịna anya, the seas with the evil, ngịnwa with the thunder, ekwensu, the thunder that break the ọjị, then the light come, because out of chaos come order. After the thunder come light. Now, atọ na ekwensu to evil. Nna nwanne, your system has been dead. Kekwanụ nke ị ga-esozi? The system mere gị mmadụ, the system who made your fathers great men has been destroyed. Kedu system ị nweziri na? You don't have no system. Because if you believe that na ekwensu bụ somebody somewhere nwere mpi, na ekwensu bụ somebody somewhere nwere mpi, ihe ahụ na-afụ nwere mpi abụrụ ekwensu, ihe a bụ goat. Ọ bụ onye daizi onye azụ ha azụ, onye azụrụ azụ ka ọ bụ. Anytime you see human being with goat, it mean onye azụrụ azụ. Ọ ihe ọ na-akọwa. Ewu bụ ihe unconstructed, because na ana Igbo, Igbo mgbe ndị ochie, ewu bụ to build, construct, construction. But anyị na-akpọzi ewu arụ. Arụ ahụ anyị na-akpọzi ya, we go away from the ewu to arụ. Anyị nwere nsogbu, because arụ practically work. If I am working, ọ bụ na m na-arụ ọrụ na construction company, it becomes ana m arụ ebe a na-ewu ụlọ. Anaghị m arụ ụlọ, ana m arụ ebe a na-ewu ụlọ. So I am working in construction company, but mba, ana m arụ ụlọ. Ịhụ ya, so ịghọta ha, Igbo ahụ abanyeghị. So ebe a nke anyị si wee nwee nsogbu. Ndị niile chenjiri afọ ha na afọ ha bụ osu, let them go and bring it back. Isi ọnọ, because nna nna gị can never forgive you. Your ancestor will never forgive you, because all the whole healing ha mere n'ụwa, then kick agburu all the whole animal nature ha, they rise to higher standard. Ị ma ihe mere change the surname. Ka Okeke jisiri abụ ka ebe utie ụmụ Ibe. Life you see, ka ịhụrụ ụwa, just study the sun. Ị ma ihe, in the winter, gịnị ka anwụ na-eme? Anwụ frozes. Anwụ freeze freeze by dark energy. Ị ma ihe mere nụ? Ndị Igbo studied the dark energy, that thing that freezes the light. Anyị studied ya to freeze the light, to go above, because spirit is the light. For us to go above, ka anyị ga-esi wee ga above spirit, we must freeze the spirit. Onye ọ the source of this, ihe ndị mmadụ na-eju today aka ọgwụ. Ọ bụrụ ya, because the problem abụghị maka ọgwụ, na ọ bụ na onye nwere the information adịrọ standard enough to manage them. Nsogbu wee dịrị n'obodo. Because ha bịara kụsazie the land, gwa gị na all those institutions mere gị mmadụ bụ ihe ọjọọ, nyezie gị nonsense. Nonsense ahụ ibu akpagharị now, they will glorify you. Everybody echie ya echichi, onye pụtazie chie ya chief, chie ya ọgadagidi. Ọ gbara ihe a na-akọ, ọ bụrụ ego gbata ya aka, ọ na-aga ego na-ebi, na-aza ọka ahụ mee everywhere, nganga egbuo na ya. Nwanne, we have fallen. The mighty has fallen. Ọka mma na anyị ji n'oge kịta chọwa ego ochie before chi ejie. So all those ndị Igbo enwere ihe a na-akpọ onwere ekwensu, ihe anyị nwere ajọ mmadụ, ya bụ ajọ mmụọ. So if we control ajọ mmadụ, we have control ajọ mmụọ. So n'ala Igbo, onwere all those things adịrọ. Ekwensu will the thunder that break the yoke. Thunder that break the yoke, nothing more, nothing else. Ọ bụ na ị na-eme ihe ọjọọ, akpọrọ gị jee ebe a na-agwọ ndị ara, for you to know about ịgwọ ndara, ị ga-ama na ka onye ara si eme na. For you to gwọla ndara, ị ga-ama ka onye ara si eme. Ndị Igbo na-akpọ ụsụ. Gịnị ka e ji akpọ ya ụsụ? Ndị mmadụ sị na ụsụ bụ vampire. No, ụsụ ka is vampire, because ụsụ na-eri anwụnta. Anwụnta is the vampire, because anwụ na-eri ọbara, ụsụ na-eri anwụnta. So ụsụ bụ ihe na-egbu anwụnta egbu. Ụsụ ka is vampire. But ndị chọọchị gwara ụnụ na ụsụ bụ vampire. No, ụsụ is the one that kills vampire. So ha chọrọ ime associate anything about morality of ndị Igbo to evil. Nwanna ya agaghị ekwe. we can never accept that. Anyị agaghị eme accept ụmụnne. Onye ọbụla bụrụ kwere flag ikpuru eru ebe nọ nara gị flag ahụ kụrie gị n'isi. Ịma ahụ abụrụ signboard se osuasị gị osuasị gị ipuru ebi ebe nọ m bụrụ gị signboard ahụ jaa gị n'isi gwukpọọ gị anya mmanụ nwa mebiri obodo anyị. Kedu onye gwara ụlọ abalị tosu ndị ụka so ifili na ndị ụka ga-agwa ezigbo ihe ifili na onye bịara igbu gị egbu ka tell you good how come? Okay, what is your institution? Kedu nke bụ your institution? Which one is your institution? Ndị Igbo nwere standard institution St. Paul, St. Peter, St. John. Asịghị onye awa osu agwa, onye awa osu ji, onye awa osu nwoke, onye awa osu nweke. Kedu ihe mere osu nweke gaghị agwa m? You cannot tell. Ịpụta ife onye zuru ochi agbapụrụ na meeting. Isi na ọba osu. Gịnị mere ya osu? Gwa m, can you tell me what is your osu na onye ochi criminal have to do? Kedu ihe mere onye rụrụ ana, onye rụrụ ana, ndị Igbo na-asị mmadụ ịrụ ana, mmadụ imerụ ana. Kedu ihe gbasara imerụ ana na osu? I want to know. Nna za nnụ majuna, answer me. Nwa bekee si judicial system of government is government of George. George. George ka a na-ekwu maka ya, gịnị bụ agwụ? To judge person to kill. Ọ bụrụ na ịma mmadụ ikpe, ịma mmadụ ikpe, ịma mmadụ ikpe, ịma ikpe, ọ na-ana nnukwu ihe ịma ikpe. Ịma ikpe, mgbanwe, mmadụ igbo onwe, mmadụ igbo onwe, agwa, agwa ihe tụrụ agwa, ihe na-eme otu otu, ele ele, ọgwụ, ọgwụ, agwụ, agwụ, agwụ. Anyị arapụzie all those that is universal cosmic languages. Rapụ ya, si na Virgin Maria, Akenem Maria, ijupụta na Gracia, Osebụrụwa na Oyere Nge, ịdị ngozi n'etiti ikporo niile. Ọ dị ngozi n'etiti ikporo niile eziokwu. Mana osu wu pio. You have to be, I kwesịrị ịdị proud that na your ancestors were evidence to prove of righteousness. They have the evidence. So, ọwụ na anya anaghị eme ọfụma, we should be the one to blame. Enwere onye a na-eblame. Nwanne ọwụ na oke. Onye ị na-azọ ị na-asị osu mere nke a. Kedu ihe o mere mere ya osu? Nna ndị mmadụ na-eche na-eche na kedu ihe onye a mere? Who can prove it? Onye isi ọwa osu na ọ ga-anụ onye ọ gaghị anụ onye. Can you prove that ihe mere kedu ihe osu at the first place? Kedu nna na-ekwere m anya esi anyị chụpụrụ ụmụnna ndị a na-achụ ọsọ ha gbakwuru arụsị nna chegoda echiche. Think for a while. Chegoda echiche ị na gịnị na-achụ ya na gbakwuru arụsị ebe which arụsị? Wuchi arụsị ka m na-ajụ arụsị gịnị? Nna ka ndị mmadụ na-akụgịrị akụgịrị arụsị gịnị? The only problem in this life is the mind. Ọ bụrụ abụ ka ọgwụ ọgwụ dịbụ adị, ọgwụ is there. Everything a na-arụ ọrụ bụ ọgwụ ka eji arụ ya, ma nke a na-aṅụ aṅụ bụ ọgwụ ka eji arụ ya, ma plen ọgwụ, ma moto ọgwụ, ihe niile bụ ọgwụ. Ihe a na-ekwu the moral standard, the morality. Egbe nwanne mmadụ jide egbe n'ili ha ọgwụ. Egbe anaghị agbagbuzi mmadụ n'ala Igbo, ndị ochie anaghịzi eji ochi, ha oji ọgwụ eji ochi, gwa egbe ka ha ga-eji ochi. So ọgwụ abụrụ problem. N'ọwụ the moral standard of the people. Train the people to be somebody. Train them to be human being. Then every problem will go away. Mba, ndị be anyị aghọtara ya. Hey, omenala Igbo bụ ifo. Omenala ha, why don't you help ndị mmadụ osu? Ikwuru dati ruo m nso. Ikwuru ya ruo m nso. Njụ oge ọgwụ ihe bụ osu ọgwụ na ịgwa ha m. Ọkwụrụ aka. Akwụrụ aka. Next time, ịnụ ka a na-ekwu okwu osu ịcha ebe a. Kedu ka mmadụ gịnị si aka ụda? Everyday na abịa nna nwanne gị ihe bụ osu gịnị? The good old nna ya. Human being can be so dormant. You were giving birth. A mụrụ gị na this life. So, gego dị ntị. Listen very carefully. A mụrụ gị na life. What you should do, that is ihe gara achọ, how to be conscious of life. Ọ ihe gara eche. Then, within the language nna gị nyere gị, from there you'll be conscious. From the language you'll be conscious because nna gị code ri code ọ gwara gị na the spirit ọrụ na-ene anya na anwụ na-acha then oyi freeze the anwụ. So the only way you can stop the spirit is by freezing the spirit. How can you freeze the spirit? Ọ ihe gara achọ. Because onye nwa na-eduhe gị, onye nwa na-eduhe gị ụzọ, onye nwa na-edugharị gị akpagharị, you watch ya the whole practical something nna gị debere gị ma ọ bajio ma o mejio ma ọ jio ma nzuo. Every information is being coded in this things. Ọ sị bụ osu asị anyị gburu ejima ka ihe bụ ejima ị na-anụkwa Igbo ị na-anụkwa igbo gịnị bụ ejima ịnaha anụ igbo eji ihe ejiri mara mba na jajizi ndị igbo bụ enu na ala nwoke na nwaanyị di na nwunye ihe ọbụla ndị igbo na-eme bụ tu. So once you give a two child, all ihe eji mara anyị because the cosmic universe is about heaven and earth. Universe is about heaven and earth. So mgbe ọbụla anyị nyere ejima is ihe eji mara anyị. We will know for balance of the energy. That is why we are bicycle. Is how ever gburu ejima. Okay, nna ahụ mmadụ kwuru datin mmadụ kwuru distin bịa ebe nọ ọka mma onye ahụ akụ oli ekwusa bikos o ruo m nso mkparị aka enwere m enye ancestọ stret ahed onye na-eje ụka bụrụ ihe apịrị apị n'aka jizọs kraịst apịrị apị ọpụta na-ajụ m maka osu ọmaha na ọdị sentin jizọs kraịst miniri ka osu miniri ọmaha na ọdị sentin jizọs kraịst miniri ka sent pita miniri ọmarọ onye rere nkịta goro enwe irere nkịta goro enwe everything ndị everything church na-eme everything church na-eme is in your own way of life. Irapịa chụrụ nonsense bikos na ị na-eje ụka ka ị gwazie m nna nwanne my mind is above your mind. Kedu ihe ị na-akụ ghọtagodo ihe ị na-ekwu understand yourself. If you does not ịwụrụ ịghọta ihe ị na-ekwu is your own problem. Iwa ị chọrọ ka m accept your language nna m nyere m a whole language e nyere m osu nwee meaning. It has a meaning. Turn away opposite onye gị usoro kpọkarị ya osu opposite ọ sị gị usoro ịdada ị na-anụkwa igbo call it osu opposite call it opposite osu opposite is usoro usoro the way call it opposite mmadụ anaghị anụ igbo ọ na-abịa na crop nonsense ị naghị anụ igbo ị don't hear igbo ọhịa ka a na-ekwu ndebe anyị nna nna anyị si anyị after the metal because metal ụzụ particles. After the particles, what comes next? Elevation. Because after the particles, ikuku nkwọ kedu ihe eji akpọ igbo nkwọ akwa ị na-akpụ ụnụ na-akwụ osisi Onicha ka ihe eji akpọ Onicha otu nkwọ because nkwọ na ọchawa ofu ị na-acha ọsịghị chara moto na-achara moto demarcation kwobie osisi demarcation ka a na-ekwu maka ya mba nkwọ is the messenger agụ nkwọ who is the messenger here eji akpọ ya igbo nkwọ ọ bụrụ m wakwuru ihe nwanne wi adị anyị nwa wụdị mediator anaghị m ekwu ya ọ bụrụ ịtụ ọnụ because this is frozen of energy we started it. Because you cannot igaghị froze bụ energy ma ọ bụrụ na ị mara the source of energy. Ọwụ na igaghị ike froze bụ energy without knowing the source of energy pump and play and the ones nna gị bidoro ya ọbago na your DNA. Once ordinary DNA and ancestors gị. Once you follow the line, you will still understand it. Unless you saw the line, once you saw the line, ị ga-aghọtakwa ihe a na-akụ ụmụ ibe. So ihe a bụ ihe omenala ka anyị na-eme ọdịnala ka anyị na-eme. Ọ bụrụ maka ọjị maka na anyị ma ọjị anyị chọrọ ka ị na-agọ dị ọjị ka ị mara nwaanyị ihe ị na-agọrọ ma na ọyọ mind ka a na-ekwu to break away from evil and to that light we have come. Ọ wụ break ihe dị ọjị ị ga-afụ ya ọ sị gị break dị ọjị waa dị ọjị ịwago ihe gịnị ka tọnda na-eme ọgba waa waa dị ọjị ịwago ihe the darkness is the carbon bụ dị ọjị is the darkness so ịwago ihe dana ọwa ana then the light come ịta ya ịtata ndụ ifu ife edizie ndụ dịka onye kere gị ọ ihe a na-ekwu maka ya mba ndị mmadụ aghọtara ya hee ndị ndozi ọdịnala ha bụ ndị mmebi ọdịnala ha na-akọ bikos ịghọtara ihe ị na-akọ ịmara ihe ị na-ekwu na ha dịkpin na ịma ihe ị na-ekwu ịmara na anyị bụ onye nzọpụta dịrị gị ma bro for your soul bikos we don't care about your body we know about the body is effect of the cause bikos everything nọ n'ụwa is about cause and effect. Anyị ghọtara ihe anyị na-ekwu very very well all for your own. Iji jide the guide then you will have a destination. Ị nwere guide nwanne nwere ebe ị na-eje iburu moto ị mara ụzọ ka ebe ị na-aga ị nwere moto mana ị mara ụzọ enweghị driver license ka ọmmadụ ga-anyara gị mba na you must know road or enwe GPS ka a na-akpọ ya you must know where you are going. Nwanne ọ bụrụ ihe a bụrụ ihe egwuregwu ndozi ọdịnala bụrụ ihe nọkọtara m na otego mụ na distrikt mebere otego mere pipụl ma ihe m na-agwaghị pụta ọnwụ na ihe adị m n'obi m na-eche onye ma ihe a na-akọ ka nji wee pasịarị infọmeshọn bụta onye ọbụla ị fụrụ nkịtị nkịtị everywhere nkịtị nkịtị everywhere nkịtị nkịtị I have to be force. Ihe a na-eme bụ by force ka ihe na-eme ya bụ force ka a na force onwe m nwanna like on public. I like on public matter. Pụta onye oyi jee ebe a na-akọ nonsense nwere onye ma ihe a na-akọ. Ndị agụta ihe a na-akọ nna nna anyị ha nwanne spirit ọnwụ spiritu death. Spiritu death that's ana igbo chose you example the soul that is what we say nsọ ala gịnị bụ nsọ unu anaghị ajụ onwe unu why should ndị igbo make an appeal as nsọ jugodo onwe gị ajụjụ ahụ because we don't recognize spirit why because anyị mara spirit mmụọ anya nna gị nyere gị mmanya ọkụ sị gị mmụọ anya ọ na-egbu mmadụ it kills onye gị ọjị this ọjị symbolizes carbon that this carbon ọwụ mmụọ anya is frozen in this carbon break it break the shackles onye gị nye na-ekwe ọ sị gị ọwụ na break gị distri a ga-asụ gị n'ikwe nni onye gị ikwe nni gosi gị ikwe sị gị this is how you will pounded ma ọ bụrụ na imere distri are you not be pounding today ụmụ ibe you have been pounding almost lost your language almost lost your land everything is has been gone away you are nowhere to be found then told you nna gị gwara gị agwa but you don't hear that n'ihe na ị na-agbụgharị everywhere na-awụgharị the worst thing abụọ na ị maazị ebe ị na-eje you are losing your own language mmadụ one nwere ike isu igbo na-akọwa nwa the meaning of the language ndị igbo one nwere ike isu igbo nye explanation nkọwa that same language ọsọ nya kọwaa ya ị gaghị eme nwunye so it's not about no so my brother ọ bụrụ about me ihe m na-agwa ụlọwo bikos ndị igbo bụ ndị igbo and m nwa ma ihe mere eji aza igbo igbo some people ga akọ ya ibo ịjụ ya ka ebe ibo gaghị akọwa nwụrụ gị ịjụ ya gịnị bụ ibo a nwa na-ekwu okwu he cannot tell but why do you call it igbo you don't know but I can tell you why it's called igbo igbo I can tell you but upon that that's na ijiji na-anaghị anụ ihe na-eso ozu ana anyị gwawo ndị ndozi ọdịnala nwanna ọka aga obi bịa akwụkwọ na ọka aga obi chọọ nwe onwe onye na-achara ibie moto we are not begging anybody is by selection bikos nna nna anyị ha gwara anyị agwa na ọsọsọ ndị kwere ekwe ọ ndị kwere ekwe ga afọ ana eze anaghị eme mmadụ fọs only pepl kwerenu ndị kwere ekwe if you believe because once the student is ready the master will appear nna nna gị nọ na-eche ndị ichie nọ ndị osu nọ everybody nọ ndị ụlọ na-akpọ ozu rapụ onwere otu ha hapụ ụzọ ndị ụlọ na-akpọ ozu hapụrụ ụzọ ndị nwa bekee popozili didit ịma nwa bekee na-egwu wayo ụlọ amarọ ihe nwa bekee ihe abelibi nwa bekee e ụnụ sọ ndị zọ dịna na-enwetara ụlọ ihe nwa bekee ụmụnwụrụ amarị ihe ụlọ na-akọ bikos yu hav bin fod edisiv go gị you can never know truth because you have been deceived. That's why ndozi ọdịnala ji wee sị gị gịnị ka anyị na-asị gị gwa ngwụ chọ dịho vidio jee wọchị adịghị ho vidio a na-emara ihe a sịrị gị ebe ahụ ife ụna na-akọ nonsens onye ọbụla bere ebe a bụ ivu mind we bring him down I chop ya from here onye ochi bịara ihe a got away from here nwanna ya bịara iji ochi ebe a o nwere ihe ji ego mmadụ eme we don't need your money we need to save you your life is important for us because anyị igbo dị mma ọdịara mụ na gị ọ dị njọ ọdịara mụ na gị then why should I need your money why anị igbo dị mmụọ dịara mụ na gị ọjọọ njọ jọrọ mụ na gị dị n'ike ihe ichọrọ mmanụ atọ mbi ebe a na-ekwufusi akpịrị m mba ọ bikos ọf na onye igbo ma mma ọ mara mụ na gị ọjọọ njọ jọrọ mụ na gị that's why I give stress I give out bikos m mara ọ dị mma ọ dị taa ọ dịbara taa ọ dịbara gbuo osi taa dị mma ọ dịbara gbuo onye ka na agbara mbọ ka m fụrụ ọ dị mma ndị ọ ga-adịrịrị mma onye ọkara obi ọkwa nna ọka ha ga obi nwanne ijiji na-anaghị anụ ihe n'osu ozu ozu ka ozu a na-akpụchi ya n'ime mmiri ụmụ ibe ka ifunu leta e nwere ebe m na-ejeta ya ma agara m ka ọ dịba na echi